nga tugenze kumbi obusubuzi kampuni ya Monster Energy furumia ekyokunywa kya Predator Energy Drink munsi yonna olunaku olwajjo yalangiridde omuwanguzi akasemba y'okuwangula mukazannyo akagenda mu maaso aka Under the Crown Promotion Paul Chiyingi atemera mu kyokula 29 omugoba wa takisi okuva e Masaka yawangudde tiketi emutwala okulaba omupiira gwa Chelsea FC Butereve London n'omugenyi omulala ngayogera ko ne Radio West Chiyingi yalaze na tesanyo ngagamba nti olugendo luno lwa byafaayo era nga lwakukyusa obulamu bwe.
Nagula Predator nesumula akasanikia ngendo kusoma kunga kulikonti osobo jisindika koji eyo mukaga mukaga munana munana nenjisindika ya nasindika omuundi gumu ndoza nyino mkisa omuundi gumu kwa kwenye nasindika mbutu kumbuli nesanyo litagambika ukubanti nze muwanguzi afunye tipila kwa cheusi kubiliza mwenaje muli mwenye Predator mwenye Predator gwe wofu na omukisa gona obo inamwe kumibili gula Predator sindika angabu osobola ogenda vero omuwanguzi oso wangula zile olugendo oso wangula pi era neva za aba Predator mwevale nyo kubera ba mazima mbutufu na lisi maite wala bitufu ne mbutufu. Thank you so much.
Douglas Ruanga okuva mu Predator Energy agamba nti akazanyo ka Under the Crown Promotion akagenda mu maaso n'okugabira abawagizi mu ggwanga lyonna ebirabo eby'enjawulo okuli airtime wa buli lunaku z'epikipiki wamu n'ekirabo ekinene eky'olugendo olusasulire mu bujjuvu olw'okwolekera e London okwerolera n'ate Butereve omupiira gwa Chelsea FC ng'esamba ku kisaawe kya Stamford Bridge.
Sinzi dewa no echitinta le tuze ne tugaba pichi pichi bili eliaba wangu zibafe ate sile eva sose tuze tugaba buli wiki evidavo evienja ulo eri abanywa Predator yona yona jiva sinzi la mugwanga so leo tugabye pichi pichi bili na ya ate chenja ulo chelo nakura leo tugabye echirabo gagade echomu wangu zibafe asoke dede dala 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 agendo kuranga agenda Chelsea okweda vida obo kwedo leda ku Chelsea ngekuo mpira elandani era tulibasanyu funyo nyo 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 mwevale nyo kunywa Predator mwevale nyo kweta mkazanyo kafaka wine Chelsea FC experience to London akazanyo kadala gwenywa sigala angori gumite ebisigadovi tulekele ebirabo okuvaku airtime olugendo atena togenda weko gena no muntu ochi omu then ne pichipichi enyinje nyoze tuba tukenda okubanga tukuwa